Nico, hi, come a bit in your bus to chase it. So for I, me, me, na, we, we. I we dry, I'm a mix way, quangos, look, yes, to enjoy, me, me, na, we, we. To live your end, to not be fun, come up a chum, me, na, we, me, me, na, we. I shall live to share a can. Chuki wa kereke tupeyane mapenzi moto 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 moto. Pole pole ndo nazidi kulewa, ila ukinipa pole pole ndo nazidi nogewa. Penzi zidisha pole pole ndo nazidi kulewa. Tujenge historia, tukalale sikizidi bia. Kila moja na wake, wengine hawajatulia. Nami sina mapepe, nafata unachoniambia. Uwe mbele nyuma, kiono kishika ndo nani kuna leo pombe nyama, na kukikuja mziki unazimwa. Acha leo tushereke, kuwe nawe ni yangu ndoto. Weni chuki wa kereke, tupeyane mapenzi moto moto moto.